빨갛사 투밀레톤의 잠비는 속어 popular 힘을 넣고 나요 they cannot cope with us 다음엔 뒤끝과 비키가 산맥 위바 다음엔 워샤나 리버 사위로 기사 다음엔 뒤끝과 비키가 산맥 위바 다음엔 워샤나 리버 사위로 기사 Red bandana on my back pocket Na sio switch to nazo mpaka socket Professor Malume niko kwenye profess Afundo kwanza chapter 2 intellectual So na ride toka 104 So 104 Jamaica street It's time for dawn Asuna muda na masnitch Hunger for more Ili na imata skose dish Afsina makuta nikuta mtana remix Karidi kwenye bay Shota jiri topa K Huku mtana toche K Lundo bati kata K Weak na Tom Ford Na nukia nyuma kipaza Kiumri Concord Afuso nyuma kilaza Mjini sopo au Yanga muo yangaza Demu wako mtomboy na madem zako na wakaza
Yeah, wakiazisha vagi Sina maliza Tusha panda hadhi Baya kabisa Tumileto na jambi na soko popular Himi ndoko tunayo they cannot cope with us Daumen tika nkabi kika za mekwiva Daumen washa nalipa za wilo giza Daumen tika nkabi kika za mekwiva Daumen washa nalipa za wilo giza
We love intimidating Creating the modesty of an African penetrated Hip hop as a lady, you must be deflated Nigga know I made it Queen of the game and I'm overweighted I'm belated and forever vindicated For real This my house, ni mawakanya sana Akina wana, wanajaribu kuchana Sikamatiki nafunguka kama laana Yes bana, mimi ni bado kijana Ila ni mama la mama Takutana nikisha libeba gabana You'll know who's mama Yeah, I'm that bitch, what you shocked about? I never use the roundabout Straight to the point, when I'm to find it out Kinoma noma mpaka mnichoke If you're not feeling the rap, I'm the queen You can go and get the hell out Get out of my way, mini TMA Every day, mini VMA, mini DNA All the way
Wakiazisha vagi, sina maliza Tusha panda hadhi, baya kabisa Tumileto na jambi na soko popular Himyo ndoko tunayo, they cannot cope with us Daumen tika nkabi kika za mekwiva Daumen washa nalipa za wilo giza Daumen tika nkabi kika za mekwiva Daumen washa nalipa za wilo giza
Ujasikia naitwa ngadu, squeezy sopa karapa Toto adogwa wana double, wadhabu na chapa chapa Dele wanaongea nkitokia wana tapa tapa Natuwa ilo jegeje na piga papapapapa Wote chocho wameingia kimia Saivi ni eshima Kula buyu flani yeah Tucheki na kima Nyimbo za uzima Nini kingine zima
Nasikia wanapumulia mashine
Nayo zima Niko happy Hata spopati masaki Niko bongo bati mbae Last week bado niko wapi Na maladi ulaya Wanantafuta wanipati Na wakimpata misi taki
Yeah Wakiazisha vagi Sina maliza Tusha panda hadhi Baya kabisa Tumileto na jambi na soko popular Himyo ndoko tunayo they cannot cope with us Daumen tika nkabi kika za mekwiva Daumen washa nalipa za wilo giza Daumen tika nkabi kika za mekwiva Daumen washa nalipa za wilo giza
Yeah Thank God I did it Now niggas believe me now one on a mini Metokia from nothing na swear na kwa gachini Kuliza watoto mtata kuambia bango ni mimi Niko peaceful na watu kwanza morning paka noon I have to show love riki wazima ndo kanoni So kisa nafanya rap mtani Nione kani muni wasela wakiza mani Tarisha tupo kapuni save macho kwenye pesa Siku sinali na zbuni njia Kikosa leo na juza kesho ntazibu kia mchuza like blast I'm living in the moment fuck the past Kitani neighbor really Pass, pass, now when I'm go cast, cast Kama ligi ndo inabidi Kila ngoma no makita inasapla Kama chidi
Wakiazisha vagi, sina maliza Tusha panda hadhi, baya kabisa Tumileto na jambi na soko popular Himyo ndoko tunayo, they cannot cope with us Daumen tika nkabi kika za mekwiva Daumen washa nalipa za wilo giza Daumen tika nkabi kika za mekwiva Daumen washa nalipa za wilo